Yes, it was a quantity Joseph Mwania. Nadila ya wadi ni tole distila. Nani ngutuma we sila. Tawi mzee wa kazi. Wende kwa kazanji ya Monika kamwe na mwati. Tumia Monika sulali munene wima umasawe.
We'll be right back.